represents.
Big Star Music.
Yeah. Neno la Mungu halibadiliki. Akisema atatenda, ukimwomba atakupa, hatujali.
Hey, hey.
Neno la Mungu halibadiliki. Akisema atatenda, ukimwomba atakupa, hatujali. Waliposikia nimeokoka, walinikwepa, walidhani nitangamia, bali niliponea, niliponea, niliponea. Neno la Mungu halibadiliki, akisema atatenda, ukimwomba atakupa, hatujali.
Hey, hey.
Neno la Mungu halibadiliki, akisema atatenda, ukimwomba atakupa, hatujali.
Yeah, yeah.
Truly Jesus aliniokoa, nawe atakuokoa, atafungua milango yote ukiomba kwa jina lake. Solomon aliomba wisdom akapewa,
hai
akapewa, nawe ukiomba kwa jina lake utapewa,
hai
utapewa. Neno la Mungu halibadiliki, akisema atatenda, ukimwomba atakupa, hatujali.
Hey, hey.
Neno la Mungu halibadiliki, akisema atatenda, ukimwomba atakupa, hatujali.
Hey, hey.
He does what you say, as long as you pray for something positive, we'll see changes in your life, and you're gonna realize, yeah. The word of God is everywhere, spread across the nations, yeah. From urban, urban, rural to rural, across the city, across the nation, the word of God remains the same. No man, no one can change the word. No man, no one can change the word. No man, no one can change the word. He does what you say, as long as you pray for something positive, we'll see changes into your life, and you're gonna realize, yeah. Neno la Mungu halibadiliki, akisema atatenda, ukimwomba atakupa, hatujali.
Hey, hey.
Neno la Mungu halibadiliki, akisema atatenda, ukimwomba atakupa, hatujali.
Hey, hey.
Neno la Mungu halibadiliki, akisema atatenda, ukimwomba atakupa, hatujali.
Hey, hey.
Neno la Mungu halibadiliki, akisema atatenda,